wananita sultanu kugeto, njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali, twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri, samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu, aye. Manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na vileo.
Mwadirushu ni kuja uyu mwike nasi, kama takinywa jecha waswasi, na kama tingari nazima ita taxi. It's all on me, but I'm not for my number. Penda watoto nye darasa, punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe.
Local pub kwa mama Esther. I see you.